moving.
Realness, realness. Oh baby, churo, naomba uwe na mi
siku zote.
Wanawe zora disef, Mungu amekuumba mama. Tena kwako nimeobusive, mwana nipenda sana.
Get I feel you baby, you are the one and only. The one who drive me crazy, oh baby, oh my you.
Baby kwako mimi zoba sana.
Baby, mi wako tu, na weno wa umarofi. Nimenua mikono juu, kwako baby.
Kwa wengine fumba macho, amacho.
Fumba macho,
oh yeah.
Na minita fumba macho,
the one and only baby.
Fumba macho,
kwa wengine fumba macho,
amacho.
Fumba macho,
oh yeah.
Na minita fumba macho.
Mwivu ya kutosha yeah. Kabuza vironda na kwanza kusoto
ah, kesho peke angu nikilalamu apenacho peke angu furangamu.
Aswe fumba macho, hata wakija na magari siwahoni. Usiwe kama nitokako, uniuguze na vironda miniponi ah.
Nilikesha peke angu nikilalamu. Na jobeki angu furanga. Oh baby mi wako tu, na wendo wangu malovilo. Menua mikono juu, kwako baby.
Kwa wengine fumba macho, amacho.
Fumba macho,
oh yeah.
Na minita fumba macho,
one and only baby.
Fumba macho,
kwa wengine fumba macho,
amacho.
Fumba macho.
Once again, Muchicha, see you.